famtimmin laabi sariya ɗi enden no tokkodirol mum en wontiri.
La hiérarchie des normes juridiques
tokkodirol laabi sariyaji ɗi enden ko laati ɗo kono Hans Seidel neɗɗo Autriche e guɗo hoti Amérique e jonde kañum wonno ko fonditiɗi. Hans Seidel holli wiide ke ɗi laabi ni ne wodi hooreji, ne wodi jokkiɗi e hoore, ne wodi keɓɗi caggal. O wi hooreji majji kam wonno goho fuu ɓata kewɗe laamorgol leydi ko wiyete constitution, ɗum kam woni hoore. Ngal leyɗe kewɗe fuu laabi ɗi ne ƴewtine no fondite wawtu wawtu. Ɗum ndu kondan ni no jeeya e laabi tawteɗi e ley ɓatakeji laamorɗi endam. Nden noon nduno wodi laabi laatiɗi kañum ndu inditirama cappenteɗi gam tabintine. Kam wonno nokkuje gon se ɓiɓɓe leydi nodde wiye ya waɗa cuɓaki e dow haalaji ɗin endan ɗi jeeyi ɗi tabintinewe kañƴi ɗin wiyete laabi cappenteɗi. Noon noon ndufa hande constitution e hoore muɗum ɓata kewno laatigol kan ndufa hande no sappente noon. Nden noon ɗinɗon laabi cappenteɗi ɗin kañum e ɓatakeji laamor leydi fuu ɓiɓɓe leydi noddete ya sappano ɗum tabintina ɗum ɗe ko ɗum gollide. Saabu talkuru ɓatakeji laamor leydi ndi wona talkuru ndu memataake fey noon. Gaɗa laabi cappenteɗi endan no woddu konani laabi mbawɗi ƴewtinede ɗin laabi du no wawi tawede e ley ɓatakeji laamorɗi leydi ɗin endam. Dewte noon laatino laabi mum gon no wawi wonƴite gam Allah e tokka no jaman on yarto ni kañum e gurdan himɓe.
Hokkumi misali ɗati dewtere maral leydi Niger ƴewtinaɗi moƴƴintina.
Waɗino
laabi jeeyaɗe e ɓatakeji laamorɗi leydi laatiɗi ƴewtinama moƴƴintinama on ɗatol capanɗe jeenayi e jeenayi jeyawol e ɓatakeji laamorɗi leydi laatigol no haala haala laabi laamu kañum e moƴƴintingol kulle. ɗon ene ɓeydanama laawol dow fii gollodugol hakkude laamu leydi kañum e himɓe wonɓe jonde koye muɗum en. noonnoon ndu konno ɓertol go capanɗe e jeetati jeyagol e ɓatakeji laamorɗi leydi ndarol dow filla cuɓaki hoorejo leydi jeyagal ɗi ɗaɓal. ɗon ndu konno waɗi ko moƴƴintina nder muɗum. caggal ɗi laabi no woddu konno ni laabi narral leydi e leydi ko wawi laatade no holle tabintine satuarde sat du konnan no moƴƴintine.
Donc qui sont les lois stricto sensu.
Sous-titrage Société Radio-Canada.